jirani unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Juhudi na maneno yao haitatuzuia, tupigania haki ya penzi letu. Nishike mkono twende mbali nao, cause as long as you love me, yeah, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. Oh, cause you're my everything, everything na everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit, it's so legit. You're my everything, everything na everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit. Baby, I said, basi ni busu mama, adharani mama. Basi ni busu rosa, uzumie, uzumie sana. Basi ni busu mama, adharani mama. Basi ni busu rosa, uzumie. Na kama chapati unankalia, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling, yeah, I love what I'm feeling. Na kama kwa mganga unaniendea, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling, hey, they don't have to understand. Na kupenda mama, jishewe, jishewe. Siku aji hata waniwe, waniwe. Na kupenda mama, jishewe, jishewe. Cause as long as you love me, yeah, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. Oh, cause you're my everything, everything na everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit, it's so legit. You're my everything, everything na everything.
Watanyoka, watanyoka tu.